nsabye kisa mu bulamu bwange, ndabye okusumbwa mu mirimu gyange, ndabye omukono gwo gwembanga nnemererwa, ndabye okwagala okungi kw'olina gye ndi, ndabye ku balala bye banoonya bye bayita ebyamagero, fuuse kyewuunyisa mu balabe bange.